Kumva radio inyange.com twongeye kubasura mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu kuri inyange.com muri studio zacu bibaye saa tanu zibura iminota umunani z'ijoro. Dutewe iteka no gukora kino kiganiro kugira ngo twibaze dusesengure ni iyihe mpamvu yatumye RNC bakora itangazo, bagandika ibaruwa, bagakora inyandiko ya invitation kugira ngo batumire Jean Paul Turayishimye umaze igihe ashimangira yuko Ben Rutabana yashimuswe na RNC. Mu by'ukuri Ben Rutabana yashimuswe na RNC, uko niko kuri. Ahubwo ikitazwi kitanavugwa hagati ya Jean Paul Turayishimye na Kayumba Nyamwasa ni uruhare rwa Jean Paul Turayishimye wari umuvugizi wa RNC wari ushinzwe n'ubutasi utarigeze aburira Ben Rutabana ngo amubwire areke kujya muri Uganda. Hakaba harimo guterana amagambo hagati ya RNC na Jean Paul Turayishimye. Mbonye mu kanya radio itahuka bakoze iyindi channel radio yabo ya yindi bari basanganywe yashimuswe cyangwa iri mu maboko y'umunyamakuru Serge Ndayizeye, wahisemo kuyigumana buriya nawe afite impamvu ze. Ushobora gusanga wenda bataramuhembye, afite ibintu abishyuza n'iki. N'ubushize bavuze yuko ngo yimanye radio, none ndabona barakoze iyindi radio. So reka nze nshisheho ikiganiro cya Maitre Rusagara wasimbuye Jean Paul Turayishimye, akaba ari we muvugizi wa RNC. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ikintu kinatangaje naho batangira ikiganiro basenga bavuga ko Imana ibaragire, Imana ibakomeze, ko ibyo bagiye kuvuga ari ukuri. Mu gihe wabaye nk'umuvugizi icyo gihe 2019, Ben Rutabana amaze gushimutwa ariwe Gervais Condo, yavuze yuko Ben Rutabana bamubonye Kampala mu kiganiro yagiranye na VOA umunyamakuru Nshimiyimana Venuste. Ahangaho ukibaza aba bantu nyuma y'imyaka irindwi ubanza bibaza yuko hari wenda ibyo bintu dushobora kuba twarabyibagiwe. Mbere y'uko dushyiraho kino kiganiro cya radio itahuka bari batumiyemo Jean Paul, reka dushyireho akaririmbo tubashe kumva akaririmbo k'amasabo, hanyuma turagaruka mu kanya.
Ngirangendo turabakiriye, ntabwo turi butinde rero, reka dutangire kuko hari bamwe main presenter wacu afite akazi kandi kamurinze, turashaka rero ko aza kuza kugira ngo agire icyo atubwira ataragenda, hanyuma tugumizemo tuganira. Ndabizi turacyari bake ariko abandi baradusanga turi hagati. Reka dutangire nk'uko bisanzwe rero. Reka dusabe Musa n'Inyange adusengere, hanyuma twitegure kujya muri ikiganiro tubifitemo umugisha w'Imana uva ku Mana.
Namwe muyumvire, abantu n'abanyakinyoma batumiye Musa n'Inyange agiye gusenga, barashaka gukora debate na Jean Paul Turayishimye, kandi barabizi neza yuko atari buze atandaje, ariko kandi n'ibyo binyoma byabo barabisengera. Aho batumira umuntu w'umupastori cyangwa w'umunyamasengesho ahaya gusengera abanyepolitike b'abanyabinyoma batavugisha ukuri, reka dukomeze.
Musa n'Inyange dusengere please.
Reka duce bugufi. Uwiteka Mana nziza,
kugereza ngo tubumve ari ugushyira imbere debate cyangwa se ibiganiro, no kumva n'abavuga ibyo tutagize, kandi mubona yuko tugerageza gushyira mu discipline, n'abantu bamwe bakagenda bakazayigira. Ndagushimira yuko uri umwe mu badusengera n'abandi benshi badusengera, ubu numva nshimiye. Uyu muco tuzawugumizemo, kwiyoroshya ni ibintu by'ingenzi cyane, gucisha bugufi ni ibintu by'ingenzi cyane. Igihugu cyacu mwabonye ko Imana abayobozi bayo bakirukanye mu gihugu, ntago bazi agaciro k'Imana, ntago bazi yuko umuntu uwo ari we wese akwiriye kumenya yuko yaremwe. Uwo rurema rero utamwubashye wakaba ari we wihindura rurema, nibyo ziriya mubona bica abantu badatekereje. Ibi byari binyuzemo kugira ngo byishimangira kuki
ibintu arimo arabivuga, kandi azi neza ko n'abari abicanyi, this political organization of RNC n'abicanyi bica abantu batavuga rumwe nabo, bica abantu batandukanye, banagambanira abantu batandukanye, ariko always they want to be covered by the players by the pastors babasengere, kugira ngo bumvikanishe muri public, muri rubanda, yuko ari abantu b'Imana, ari abantu baciye bugufi. But this is lies and they are liar, abantu n'abanyabinyoma.
Senga kandi nashimira abasenga n'abaduha comments zo dushimira gusenga, nabo njye mbashimira ubwimbwa mu muduhe feedback. Imana itwongera umugisha, kandi Imana ihorana natwe, Imana ihorana n'Abanyarwanda, kandi Imana yongera itahuke mu Rwanda, kugira ngo bariya bayigize ibereke yuko hari Imana ibaruta. Ako nakari gaciyemo cyangwa gatangirira. Ntatinze rero, reka mpe Maitre Rusagara atwinjize muri ikiganiro, kuko nzi yuko afite akanya gatoya, kandi yakoze kuba yaparitse ibyo yakoraga akaza kugira ngo atubonere aka kanya. Maitre Rusagara, ijambo ni ryawe, niba ushobora kunyumva. Murakoze.
Yes, ndakumva cyane, ari nanjye uranyumva.
Ndakumva cyane cyane, asante sana, karibu.
Murakoze cyane rero, ndagushimira ko urimo kutuyoborera iyi space, urimo kutuyobora muri space muri uyu mugoroba. Ok, nagushimiraga, nshimira na mwiza n'abandi bose bamaze kugera ahangaha kugira ngo dukore iki kiganiro. Nanone nongere nshimangire ku bijyanye n'ikiganiro mpaka twasabye nka Rwanda National Congress kugirana na Jean Paul Turayishimiye ku bijyanye n'ibyo avuga ku ibura rya Ben Rutabana. RNC rero yamuhaye invitation kugira ngo ave kuri YouTube ze n'izi nshuti ze, natwe tuve kuri platforms zacu tuvugiraho, tubone moderator uri independent udafite ahantu abogamiye kugira ngo tuganire ku bijyanye na Ben Rutabana cyane cyane iminsi amaze cyane cyane ibyo amaze iminsi atangaza. Hari rero mu kiganiro yari yakoze nimugoroba hari ibyo yavuze bikeya, ndagira ngo mbipureyinge hano, nimara kuyipureyinga mbivugeho umunota umwe hanyuma ndekeraho. Ni ikibazo yari abajijwe n'uwitwa Intare Gasuruba mu kiganiro cya nimugoroba, yamubajije ku munota ku gihe ku isaha imwe, umunota wa 37 n'amasegonda 45. Reka ngerageze mbishyireho abantu babyumve. Ndimo ndabishaka mu masegonda makeya biraba bigezeho, amasegonda nk'icumi ndaba nshoboye kubona ibyo Jean Paul yavuze, mbivugeho noneho twikomereze.
For the sake of the truth, wakwibirwa kora iriya debate n'abantu ba UNICEF ukabatamaza natwe tukamenya ukuri bintwari byemere, ariko se Gasuruba njye nigeze kwanga debate, nigeze nanga debate ngo bari kumbwira, hari uwavuze ko nayanze se debate natumiwemo bavuze ko bashaka independent host cyangwa se moderator witwa Jean Claude Murindabi, I think avuga ko afatanyije na Senge Emmanuel ko basanzwe bafatanya, batumiye gukora iyo debate. Ndibaza ko ntabwo ngiye ndirwanya debate, ariko hari n'ikintu ushobora kwibaza. Abantu batabaje bagasaba debate, genda Rusagara we wavuga uti ntabwo yabaga muri RNC birumvikana, cyangwa se yabagamo mu Rwanda, ariko idosiye zose zatumye dushwana na RNC, ndavuga jyewe ubwanjye n'abandi twavuyemo, Rusagara ntabwo yari abirimo. Yabaga atarinjira ataza no mu nama uretse yenda kuvugana n'abantu ku ruhande. So ntabwo we ntabwo nzi iyo bavuga debate mugani, iyo debate ntabwo nyanga izaza mu bandi uburyo nyibyo turagerategereje, ariko abayisaba bakubaza kubaza ati se Gasuruba uvuze ngo aba bantu bariho basaba debate igihe bari bafite amahirwe, abantu batinya kuvuga ko nari mfite icyo gihe hari opportunity yo kuvuga ibyo nagombaga kuvuga nkabivugira hari banyonga radiyo. Nyuma ntabwo bigeze banumira no muri izo nama zimwe zashobora kuba n'ibyo bintu twabivugiraga, bose bakabyumva uretse nabo ubwabo n'abanyamuryango bakabyumva, batangiye kujya bahisha inama bakazikora nk'ibisambo bazihisha bazishyira. None se kuki ubungubu aribo bari ngo bagarutse turashaka ibiganiro turashaka ibiganiro, icyo gihe byagenze bahakana ko ibyo bintu bitabaye se Jeanne uti wo no?
Arakoze Jean Paul, ndagira ngo my brother Jean Paul umubwire ko ibyo avuga bidafite aho bihuriye n'ibyo twamusabye. Amaze iminsi avuga ibintu by'ibura rya Rutabana akabigereka kuri RNC na bamwe muri members bacu n'abandi batakina hari. Twe rero dushaka kugira ngo habe umucyo abanyarwanda bumve ibi bintu, turasaba ko bakomeza kudusabira Jean Paul kugira ngo aze mu kiganiro mpaka kuri iki kibazo kugira ngo kigeho umucyo. Ku butumire twamuhaye Jean Paul yaravuze ngo yari yabajije ngo ninde watumiye ngo ko mbona ari RNC gusa, naramusubije mubwira ko ari njyewe Maitre Rusagara
watumiye nk'umuvugizi wa Rwanda National Congress. Nta mpamvu rero ikwiye gutuma Jean Paul uyu munsi yibaza ngo hazaza bande, RNC izagena umuntu uzaza muri ibyo biganiro cyangwa abantu, kimwe n'undi muntu uwo ari we wese usibye na RNC washaka kugirana ibiganiro mpaka akagira ibyo anyomoza Jean Paul avugira kuri YouTube ze ntawe umuvuguruza. Undi muntu uwo ari wese utari wo muri RNC wabikenera yasaba Jean Paul ibiganiro bakaba baganira. Ibyo rero Jean Paul ntabwo bikwiye kuba urwitwazo rwo kujya rwo kwanga ko ukuri kujya ahagaragara, akaguma ku miyoboro ya YouTube nyine akavuga ibintu nk'uko yifuza ko bivugwa atari ko bimeze. Kaba ngira ngo rero Jean Paul abyumve kandi abyemere, we RNC izaza nabo yemere izaza nabo bantu yumva batabizi azabatsindire muri icyo kiganiro mpaka azagaragaza ukuri ahasebereze RNC kubera ko abo RNC yohereje batabizi. Ibi rero bavandimwe ni uko Jean Paul yanga ko guhura na RNC kugira ngo aganire nayo bagaragaza ukuri kw'ibizwi ku ibura rya Rutabana afite ibyo akinga, niko tubitekereza kandi niko bigaragara.
Ahangaha harimo agakino barimo bakina abantu bakibaza yuko abantu batazi uwo mukino twarawukurikiranye cyane, burya abantu bakurikirana umupira ku manywa izuba riva cyangwa nijoro amatara yaka, umusifuzi yasifuye nabi barabibona nubwo wenda badafite ubushobozi bwo kubivuguruza ariko babona ko yasifuye nabi. Jean Paul turayishimye yari umwe mu bayobozi bakomeye muri RNC, umuntu wari umuvugizi akaba anashinzwe ubutasi, ni ukuvuga ngo ashobora kuba yari nomero ya kabiri, nomero ya gatatu cyangwa ya kane. Ibura rya Bere Rutabana riri hagati ya Jean Paul turayishimye na Kayumba Nyamwasa, just two people, abantu babiri. So Jean Paul turayishimye ashobora kuba afite ukuri kwanga kujya muri debate kubera ko abo ajya ku debatinga nabo nta kintu bazi, ntabwo yigeze adiringa nabo. Icyo gihe bari munsi ye yarabayoboraga, we yari ku rwego rwo hejuru. That's number one. Number two, nuko azi neza yuko yabigize mu ruhare, afite uburyo bw'ubwinyagamburiro kuko avuga ati Bere Rutabana yagambaniwe na Kayumba Nyamwasa kandi bari bamaze igihe bafitanye ibibazo. Noneho wajya kuri radio VOA, umunyamakuru Venuste Nshimiyimana wabajije umugore wa Bere Rutabana witwa Diane Rutabana, yaramubwiye ati umugabo wanjye yambwiye ko yari amaze iminsi afitanye ibibazo na Kayumba Nyamwasa. Urumva ko defense mechanism, defense ya Jean Paul turayishimye ni mechanism defense yumvikana kubera ko information ize azihuriyeho n'umugore wa Rutabana. Ariko kandi wakurikirana amakuru ya Serge Ndayizeye washimuse radio Radita ukaya RNC kubwo impamvu zashobora wenda gusobanura cyangwa gutanga, yamusabye ko batangaza ko Bere Rutabana yabuze, Jean Paul arabyanga. Nahangaha muri iki kiganiro muraza kubyumva cyangwa mwabyumvise, nari nsohotseho gatoya nari ngiye kwihagarika sinzi nimba babivuze cyangwa batabivuze. Harimo umugabo uri buvuge yuko yasabye Jean Paul turashimye yuko bajya kuri radio Itahuka bakavuga bagatanga ibisobanuro by'ibura rya Bene Rutabana, Jean Paul akabyanga nk'umuntu wari uhagarariye radio, ahagarariye ubutasi, ari n'umuvugizi. Urumva ko tugendeye mu mategeko, umuyobozi we yanze ni uko nguko biba bimeze. Aha niho bikoreka yuko Jean Paul turayishimye yakoze ubumagigiri neza, agigira Kayumba Nyamwasa neza mu buryo bwiza, arangije agusha Kayumba Nyamwasa mu mutego ku buryo kugeza amagingo aya Kayumba Nyamwasa adashobora kwikura muri uwo mutego. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya Bere Rutabana Jean Paul turayishimye yakivuganagaho na Kayumba Nyamwasa, abandi bo munsi ye nta kintu umuntu wese ubakorana debate gute, ntabwo twaba twarakoranye deal. Uri umuyobozi mukuru yenda umuyobozi wungirije cyangwa se ndumwe mu bayobozi bakuri hafi, none ibintu nibimara kuzamba unyirukane mu ihuriro cyangwa nikure mu ihuriro, and then after that wohereza abakozi bawe ngo baze kudebatinga nanjye, ntabwo bishoboka. Kandi abo ngabo bari abakozi mbayobora bari munsi yanjye, they don't know nothing, nta kintu bazi. Kubera iki? Bumva ko bagomba kwitwikira umutaka wa RNC as a political organization party, noneho organization igahitamo abantu baza gukora debate. Kandi deal yarakozwe na party leader and co-workers, other leaders bamugaragi bamuri ruhande, kuko nibo umuntu ashinzwe ubutasi ni ukuvuga ngo abari hafi cyane ya party leader, abari number 3. Hariho party leader, hakabaho deputy party leader, wenda hakazamo treasurer, noneho uyu wundi akazaho ku ruhande security and spoken person, ashobora kuba number 3, uyu wa treasurer akaba number 4 cyangwa se 5, kuko we ababika abadiringa n'umutungo. Reka dukomeze twumve.
Tukuntu niko bigaragara, tukumva ko akwiye kubyemera akaza tukajya mu kiganiro akavuga ibyo avuga, natwe tukavuga ibyo tuvuga, abanyarwanda bo bakazihitiramo ukuri uko kumeze. Ibyo kuvuga ko Rusagara ngo ntago yari ahari, njyewe naje hano muri Amerika mu mwaka w'2018. Muri uwo mwaka Jean Paul arabizi ko twabonanye, yaje kundeba muri Portland, Maine, none se yazaga kundeba azi ko ndindi. Yari abizi ko nari ndi umuntu w'ingenzi muri RNC, arabizi. Ni ukumutumira, sinamutumiye nka mu Rusagara, namutumiye ndi umuvugizi w'ihuriro nyarwanda mu izina ry'ihuriro nyarwanda. Abaye ashaka kwanga invitation rero yayanga uko abishaka, kuko ntaramara amezi abiri muri Amerika Jean Paul yaje kundeba, byamuhagurukije Boston afata umwanya aza kundeba. Abaye abihakana ko tutaje kundeba, yabaza yazanye na niwe nshuti Rishari wari chairman wa RNC muri Amerika, ndetse anazana na Jove, nako Jove yaje amusanga muri Portland, niwe wari chairman wa RNC chapter ya Maine. Uwo Jove abo bose twari kumwe, aho twahuriye n'ibyo twaganiriye. Jean Paul sashidikanya gute ko Rusagara adakwiye kuba yatumira? Namutumiye nk'umuvugizi, ariko nubwo yaba ari ngiye ku giti cyanjye nagira ibyo nganira na Jean Paul, ko ntago yaje kundeba kubera ubundi bushuti budasanzwe, ahubwo yaje kundeba kubera ko twari duhuje imirimo. Dusanga rero Jean Paul tugitwe ara nka RNC, turacyakomeje gusaba Jean Paul ko areka kuzana amananiza tukaganira, niba yifuza ko ikibazo cya Ben Rutabana cyaganirwa kandi kigashyirwaho umucyo, abanyarwanda bakamenya uko bimeze. Ariko mu gihe yakwifuza wenda kujya kiganira kuri YouTube uze ubwo ibyo nabyo yabikora, yabahisemo gutyo. Ariko twebwe turavuga ko invitation yacu yo guhamagara Jean Paul muri ibyo biganiro iracyari open, kandi igihe cyose azemera kuza kuganira tuzaza tugaragariza abanyarwanda ukuri kw'iki kibazo.
Nabonye Didas ahangaha Gasana azi yuko Jean Paul yatunganye cyane ngo, kuko Didas Gasana na Semana bambajije ku bintu byerekeye Ben akibura, bivuga barangira avuga ngo twari twemeranyije yuko tutagomba kujya hanze kuvuga, tugomba kugira iki, tugomba kubiceceka. None ubu arimo kuvuga ngo ihuriro ryaracecetse ngo ryanze kuvuga ngo ryamuje kuvuga. Ikindi ni uko ubwa ubivugira yuko wari sekuriteri jeno w'ihuriro Jerve Cyondo yagize icyo vuga.
Jerve Cyondo yabajwe n'umunyamakuru Nsabimana Venuste. Iyo nkuru yari kuri Inyange WS, no twakoze ari ikinyamakuru gishyashya, ariko amakuru ya Ben Rutabana arahari narayabonye, ari hano kuri inyangenews.com. Single S mugerageje kujya kuri radio inyangenews.com, murayumva murayabona ariho rwose ndakeka ko ayo makuru mushobora kuyabona. Gervais Condo yabajijwe na Venuste Nshimiyimana aramubaza ati ariko umusangirangendo Ben Rutabana yaba ari hehe, undi ati rwose ntabwo tuzi yari. Venuste aramubaza ati koko umuntu wongera ubushobozi mu ihuriro kada, umuntu ukomeye cyane komiseri, ni gute bavuga ko utazi aho hari? Arasubiza aravuga ngo hari umuntu wambwiye yuko kuwa gatanu yamubonye Kampala, ubwo ndaza gukurikirana amakuru nisanga ari byo ndaza kubabwira. That is number one. Number two, Mukangemanyi Adeline Rwigara yavuganye n'undi komiseri wahoze ari Deputy Ambassador wa Kayumba Nyamwasa ari we Mukankusi Charlotte, wari warahawe passport na leta ya Uganda. Amaze kuvugana no kwa Rwigara arababwira ati Ben Rutabana ari Kampala arahari, ntimugire impungenge, nta kibazo gihari, nimugira ngo ndakubeshya akira nomero ya Kayumba Nyamwasa mwivuganire, amuha phone number za Kayumba Nyamwasa. Mukangemanyi Adeline Rwigara ahamagara Kayumba Nyamwasa arambwira ati musaza wanjye aragira icyaba, uzabyimenya umenye ko uzabyishyuzwa cyangwa uzabiryozwa. Ni ukuvuga ngo amakuru yose agaragara yuko Ben Rutabana yashimutiwe Kampala. Nubwo bashatse kuzana another version yuko ngo yagiye muri Congo bla bla bira byavugwaga na nyine na ba bloggers bari ku ruhande rwa Kayumba Nyamwasa bari barimo Kasiye Ntamuhanga wiciwe muri Mozambique, avuga ngo Ben Rutabana ngo yafatiwe muri Congo ngo bamujyana mu Rwanda baramwica. Mu by'ukuri byari binyoma. Ikintu kibabaje kandi kinatangaje, mbonye n'umunyamakuru Mukankusi Anyensi wafunzwe imyaka itanu wabifungiwe, umunyamakuru w'umwuga akoze ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu 181 avuga ngo Ben Rutabana ngo yajyanywe mu Rwanda. Icyo ni kiganiro yakoze uyu munsi, ntabwo turagira za zitabo bibaye saa 5:20 turacyari tariki 14. Mukankusi ari Kampala yahawe pasipoti na leta ya Uganda kugira ngo ashyigikire RNC. Yananiwe no kujya gufata igihembo cye muri Norway cy'umunyamakuru, igihembo yahawe cy'uko ari umunyamakuru abigize umwuga akaba yaranabifungiwe, nta bikoresho agira. Abana n'umuhungu w'imyaka 27 ni we umuhostinga mu biganiro, baragenda bagakodesha muri studio ahari ibyuma hari ibikoresho, bakaba ariho bakorera ikiganiro kikaba recorded bakishyura, barangiza bakaza bagashyira kuri YouTube. Ayo ni amakuru natahuye natoje muri Uganda nabagejejeho mu mezi abiri ashize. Ubwo nababwiraga ko Ben Rutabana yamanutse ku kibuga cy'indege yakirwa n'abantu ba State House, ajyanwa afungirwa muri Safe House, ndetse n'umusore wamukoreraga uburinzi yaje kwirukanwa kubera kwijandika mu bintu by'ubucuruzi bya magendo byo gushaka kwambura impunzi z'abanyakadomo bigize cyangwa bavuga ikinyarwanda ariko bakomoka muri Congo, noneho bikubitana n'abantu b'abagenerozi bakomeye bari babiri inyuma, biba ngombwa ko yirukanwa State House. Ubuhanuzi bwavuze ko Kayumba Nyamwasa yatse $3 million kugira ngo barekure Ben Rutabana. Ben Rutabana yararekuwe. Ni inshuro nyinshi Mukangemanyi yavuze ko musaza we ahari igihe nikigera azamwerekana. Ariko uko iminsi igenda yigirayo, ikiganiro yakoze ku munsi w'ejo yaravuze ngo ntabwo ngo yizera ko musaza we ngo ari ahantu ariho ngo kandi ari muzima, ngo kubera ko ngo Imana yamuvuzeho amasezerano akomeye cyane, bucura bwa data bla bla ibintu nk'ibyo. Urumva ko harimo akantu k'umukino. Mu by'ukuri Ben Rutabana arahari, Ben Rutabana ari mu Bubiligi, Ben Rutabana ari mu kazi. Noneho ikibazo gihari rero cyamaze kumenyekana nuko na Serge Ndayizeye byaje kumenyekana ko akorana na leta ya Kadomo. Kugira ngo nabyemere neza ko akorana na leta ya Kadomo, yashimuse raditahuka. Iki kiganiro nabonye kuri radio cya raditahuka hariho logo ya mapu y'u Rwanda, mu gihe iriya yindi iriya logo iriya radio yindi ya mbere yari iriho logo ya RNC, yanditseho raditaho kariho logo ya RNC. None ubu ngubu logo ya RNC raditaho ka ya mbere iri mu maboko ya Serge Ndayizeye. Noneho ikibazo gihari ni iki? ni iki gituma bavuga kuri Ben Rutabana waburiwe irengero imyaka irindwi irashize, ibyo batavuze icyo gihe, kuki uyu munsi bashaka kubivuga? Ko bashinja Jean Paul Turayishimye ko yanze ko bavuga kubera ko yari umukuru wa radio, byo birumvikana well and good, but after 7 good years he quitted. Amaze imyaka irindwi atari muri RNC. Nyuma yo kugenda uyu Maitre Rusagara, kuki noneho we nk'umuvugizi wa RNC wasimbuye Jean Paul Turayishimye kujya atakusanyije amakuru ngo ayegeranye narangiza avuguruze Jean Paul Turayishimye? Ukurikiranye kuki bano bantu bashaka kugirana ibiganiro na Jean Paul Turayishimye ko bazi yuko adashobora kwemera Jean Paul Turayishimye ibibazo ashobora kubabaza ntibashobora kubisubiza, kubera ko ntabwo yadirinze nabo, ntabwo yakoranye nabo. Bo bashobora kumubaza ibibazo nk'umuntu wari umuyobozi agomba kuba yabisubiza. Ariko kandi n'ikibazo bamubaza, bamubaza ati ko wari ushinzwe ubutasi, ukaba wari ushinzwe amakuru, kuki utemeye ngo amakuru atangazwe kuri radio, kuki wabyanze? Ni ukuvuga ngo iyo habonetse abahamya babiri ikintu kiba ari ukuri. Uno mugabo muri RNC mukanya yaravuze ati Jean Paul yanze yuko tutangaza amakuru, ndetse abonye Semana na Didas Gasana abonye ko mwandire nawe nkababwira uko ikibazo kimeze ararakara, aravuga twe twumvikanye ko aya makuru utashyira ahagaragara. Byumvikana ko Jean Paul afitemo akaboko mu ibura rya Ben Rutabana.
Yabivuze arasobanura, ihuriro ryasohoye urwandiko rirasobanura. Umuntu ukuzaga kiriminga ngo ihuriro ntacyo ryavuze ni ibinyoma.
Oh, yeah.